Hipwave Records.
Beat to the left, me.
This is for my baby.
I miss you
my chocolate. Listen.
Exclusive from
Malawi Tuesday. Deduce njila ye mozi pa mozi. Ulendo watu wako pita ku mozi. Step after step, njicho linga chimozi. Kukwili sana, chintu chimozi. Tose kudalila ambuye mulungu mozi. Paka tika fiki kuchedwa tupili mozi. Kusia makolo, kukakala limozi. Nyumba ye mozi, kuyela limozi. Kuseke sana kupukuta na misozi. Patendele nga kale pa mavuto. Pantawi ya njala nga kale so ya nkuto. Koma ukalisi ya zanjalanga. Diteleleka mkutaya ntiti yanga. Inaka yitola misozi maso mwanga. That's why ndikunena kuti tigwile zanja usalisie. Tiende limozi mpaka tikafike. Ulendo wa kubanja hey, kutela mosanja oh. Tigwile zanja usalisie. Tiende limozi mpaka tikafike. Ulendo wa kubanja hey, kutela mosanja oh. Yo, tika kafika kumwe tikulowela. Tisaka iwale kumwe tikuchokela. Tika kafika kumene tikupita. Zintu sambiri ndituli zita sinta. Zina langa liza kala so lako. Ana anga atachidwa so ako. Chuma changa chita kala so chako. Dibu abale anga atakala so ako. Wina akala kwa kukulu lukilana. Malo momenyana kumakambilana. Wina zika mufuta kumatandizana. Kuhusana chilunga mohusana mizana. So sezi ndiso teka bola kumvese sana. Tikwila ne manja bewa salekana. Pangono pangono paka tikafike. Kazi wanga chonde usasike. Tigwile zanja usalisie. Tiende limozi mpaka tikafike. Ulendo wa kubanja hey, kutela mosanja oh. Tigwile zanja usalisie. Tiende limozi mpaka tikafike. Ulendo wa kubanja hey, kutela mosanja oh. Wela tiende tieti sute baby. Ponda apa na nempo ndepo. Ndipo ukafoka nena ndikunyamule. Queen of my heart son tima ugula mule. Wila tiente tieti sute baby. Ponda apa na nempo ndepo. Ndipo ukafoka nena ndikunyamule. Queen of my heart son tima ugula mule. It's not gonna be all rosy all the way. Zimene zinditungazi wanga uziwe. Sharp stones and big bass to jump on the path. So we just get a hold hands and move on. Love enjoys all things. Check 1 Corinthians 13 verse 4-7. Undikonde monga mwamawu. Ndipo usaza uswe ntima wangawu. Tigwile zanja usalisie. Tiende limozi mpaka tikafike. Ulendo wa kubanja hey, kutela mosanja oh. Tigwile zanja usalisie. Tiende limozi mpaka tikafike. Ulendo wa kubanja hey, kutela mosanja oh. Tigwile zanja usalisie. Tiende limozi mpaka tikafike. Ulendo wa kubanja hey, kutela mosanja oh. Tigwile zanja usalisie. Tiende limozi mpaka tikafike. Ulendo wa kubanja hey, kutela mosanja oh.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.